barnaamijka horta abaaraha lacagta halka milyan ah waa la siyaasadeeyey, waana arrin cad. Jubbaland waxadda ay maanta sheegan karto oo la taaban karo oo lacagta ka heshay, waxaan ka ahayn laba jeer oo min 10 kun lasoo dira, aanan ka ahayn wax kale oo Jubbaland heshay ma jiro. Lacagtaasna waa la siyaasadeeyey mucaawanada dowladda federaalka imaatay. Hadday raashin noqoto, hadday lacag noqotaba, waxay noqotay lacaga ama lagu raadsado saaxiibtinimo ama lagu raadsado wasiir ay noqotay. Marka ka Jubbaland ahaan annaga wax hadda aan ka sheegano oo qumano naga soo gaari mala, waxaana caddaynaynaa lacagta in la siyaasadeeyey oo sidii loogu talagalana aan loo qaybin, sababtoo ah waxaa la rabaa barnaamijka markii lacagta lagu dhawaaqo in miiska la keeno. Dowladuhu, dowlad goboleedyadu, maanta waa dalku waa federaal, baahiyaha dalkuna waa kala duwan yihiin. Waxaa la rabaa in consensus ama wax wadajir ah oo isla ogol ah in lagu qaybiyo, oo wasiirada loo yeero oo la yiraahdo Jubbaland intana loo allocate gareeyey, Puntland intana loo allocate gareeyey, ama intana loo dhigay koonfur galbeed ay ahayd tiina maana dhicin, wuxuu noqday wax miis hoostii lagu qaybsado oona annaguna war ka haynin oo la rabo in hadda la soco. Waxyaalaha hadda xafiiska ergeyga aan kala hadalnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsan oo la ka mid ahayd, oon rajaynayna isbuucan in noo imaan doon, dhowr shir baan yeelanay ah in wixii gargaara oo dowladda federaalka soo maro in daah furan iyo si cad in lagu qaybiyo, oo annagana aan ognahay maamul goboleedyadu ay ogyihiin si maxal ahay lagu qaybiyo. Marka waxaan ku cadaynayaa barnaamijka in la siyaasadeey Jubbaland ay ku qanacsaneen wax qumanaanu hadda kasoo gaarin. Kow, annaga markii aan barnaamijka dhacday waxaa kulley aan kala hadalnay madaxweyneheena mudane Axmed Maxamed Islaan, waxaa jiray kulley shir ay wada qaateen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu, ay kaga warbixinayeen marxaladda abaaraha iyo ayaga naftood sidii hadda kadib wada shaqayn loo bilaabi lahaa, sababtoo ah dowladdii hore meel walba waa laga dhaawacnaa. Madaxda maamul goboleedyada hadday noqoto iyo wasaaradadu kalsooni ma jirin. Xasan Sheekh Maxamuudna wuu soo dhaweeyey in si waafi ah loo wada shaqayn doono, lacagaha beesha caalamka ay ku deeqeen loo marin doono jaanila wadooyin laisla ogyahay sida single treasury account. Dowladaha hadda waxay samaysteen oo beesha caalamku ka caawisa systemka maaliyadaha la dhisay, si marka kalsoonida loo dhiso lacagahu waa in ay hufnaan meel ay martay, meel loogu talagalay sida loo bixiyo xisaab celin inaan samayn karno oo lasoo mariyo treasury account. Lacagahaas hadda 1 million ah xataa waa lagala cararay in lasoo mariyo maaliyadaha accountnada systemka cad oo transparency-ga oo la ogaan karo xisaab celin aan ku samayn karno. Marka madaxweynuhu ayagoo naga wakiila madaxweynayaasha maamul goboleedyadu, madaxweynaha jamhuuriyaddana way kala hadleen, inagoo heer wasiirnana waxaan kala hadalnay ergeygii uu soo magacaabay, asagana arrintaas uu mudnaan siinayo sidii loo saxi lahaa.